SM Records.
Nataka kujinice. Oh yeah, eh, eh. Kujinice, neno la Mungu nataka piga twice. Ai, hapa na kule Madagascar, neno la Mungu nipige kwa warasta. Ai, hata wakinichezea, minavalia ile koti ya mapasta. Yo, neno lako liwe faster, nikiomba na mapasta. Isiwe imefanywa na waganga. Ai, ninataka walk away kwa shetani, ninataka walk away. Ai, Mungu wangu mekawe, kila siku nipende everyday. Nikitaka napata kwa jina lako napata. So it's better and better nipate kwako napata. So it's better and better nipate kwako nataka.
Nataka kujinice.
Nataka kujinice.
Nataka kujinice. Ndani ya Yesu nataka kujinice. Nataka kujinice. Nataka kujinice. Nataka kujinice. Ndani ya Yesu nataka kujinice. Nataka kujinice.
Hata maombi imepaa ya shetani wachana kabisa. Ai, usibishane na giza ya dunia, wachana na dunda. Minataka kujina, minataka kujina, minataka kujina. Nice, minataka kujina, minataka kujina, minataka kujina. Nice, minataka kujina, nilikotoka ni mbali kabisa. Ai, minashukuru kabisa, moyoni mwangu nasema amina. So ni better, nataka kujina. Sitateta kwa neno lako we. Niko beta sitoki kwako we. Sitanyeta natoki kwako we.
Nataka kujinice. Nataka kujinice. Ndani ya Yesu nataka kujinice.